What is the way now? RDT music.
Yes, yes, small passenger. Namaje. Any rene. Life goes on. Okay, Lerunza, we are much sweet. So, Tala, that we are small.
Yes, yes, the whole
life goes on.
Namaje.
Eish, bafuwe chane. Ya, nere, ey, bari khala nga abuyi.
Why?
Eish, kuhlupheka, swa tika bafuwe chu.
Imisele mfuwe
chu. Swa baba, ukala batswari. Ukala swin'wana na swin'wana. Sweswi vangana va landzula va kwini.
A ni nga le ku tshembeki ku
hlayeka. Ya, mani nga tshembi ku ri swilo swi nga endleka. A va ni khome ku fana dlazi le mutini. Vona sweswi dlazi liya sungule ku fayeka. Va sungula ku hleka va kumeno layeka. Loko xiyimo xi ya xika xi tika va ni baleka. Ni tshombi tiri njhani mapatwini ku ni hleka. Xiyimo lexi a ni tikisela mehe na mi byela. No kala pasta yo ta mehe yi ta ni khongelela. Everyday life goes on. Hambi no pfuka ni kala na roll on. I nyimpi ni lwa ku everyday ni ri on. Ni lwa na Sam Sokolo ni vale Beach Tom. I nyimpi ni lwa ku everyday ni ri on. Hambi no hlamba ni nge basi ni kala roll on. Ni lwa na Vusiwana ni vale Beach Tom. A ni na mhaka ku tikomini kumbe long tom. Everyday life goes on. Everyday life goes on. Everyday life goes on. I'll be the man of my ways not so long. Everyday life goes on. Everyday life goes on. Everyday life goes on. I'll be the man of my ways not so long. Yeah, wabona loko noku byela ntiyiso. Nge ni tshembi na hlambanya na hempamo nga ni makala. Van'wani va zamini ku ni tshunelela. Mara swi tekangi nkarhi ku ri vona va ni baleka. A ni lo chuza ku hlupheka. Xikwembu xi ta hlamula ni ta wisa ku hlupheka. A ni nge lahleli thawula hansi nkarhi wa pfumela. Hi matimba hinkwawo me ni ta ringeta. Everyday life goes on. Everyday life goes on. Everyday life goes on. I'll be the man of my ways not so long. Everyday life goes on. Everyday life goes on. Everyday life goes on. I'll be the man of my ways not so long.
Everyday life goes on. Thank you.